yamde jeddi silmaji chapantati jalasagu to leydi mali yamde jene silmaji chapantati pari odo sa woni wakati nanti don kabaruji di
abdoulaye dikko
tobbe mawde kabaruji meden di handen sunare balde tati to leydi mali dum yamiri ardibe leydi ni tiagal warngo civil en temedere e chapantato ne didon e leydi wal bankas hakkundere mali warngo go laamu leydi ni tumi jihadi en kobe jenima winde wallore dine e julbe sabade dum to leydi gine tiagal gouvernement wadi lewru e yiltade lengalloje leydi ni horje jagode gine e jorodi ki e jendi en kobe altinere kengen jantade kobe ji e leydi ni e noddude dubbe gine e nango diral to leydi france tiagal subugoji député en hankasene jide ngodi hakkunde pelle de yalla gube ana joine e gube pelle bawde golidinde handen yo talatare nogay e go'o lewru jeego bordu e hitane udinaaji didi e nogay e didi teddube hidibe RFI fulfulde onon e jam arane kabaruji di to leydi mali ton yinbe temedere e chapantato ne didon civil en ben goni e warabe hippagol gure tati e leydi wala bankas hakkunere leydi ndi e wi laamu duni laamu leydi mali jiadian ko be jenima duni fedde jiadian ko be wiine wallore dine e julbe saldu mudum masina sabingo warngo sabe warngo godu ardibe leydi mali duni laamu fadde leydi ndi jamri balde tati suno du anade be yinbe warabe jantore Abdoulaye Diallo
ko ardibe diwe tati humpiti fi di wargoji di yimbe jogibe kabide wadi e der diwe tati woni jalasagu e galluje didi e der diwal bankhas don don janguji teskadi dubi yawtudi ko dum andini gouvernement fadde ngun e der chimtol e wiide goto e ardibe gal diwal bankhas mo jabani inde mu fegnine be yimbe jogibe kabide be wi ko kuli yankobe sunni taw ko cuudi hewdi sibe wujji dabeji o beedi kadibe fawi juude yimbe hewbe be yaadi e mabbe be habbibe do hebe warudebe sien tugnima e kongudi makko wobbe kadi bibbe bankase iyaka taw ardo non andaka kono himosike yimbe warabe ben buraybe temedere chapande tati didono adibe la mu fadde ngun andiniri ben warabe fu ko sera den chay be boma chagande be ciwla dum wadi o andini yewtal ben warabe no gasa ka beedo gouvernement fadde ngun ko kuliyan kobe be katiba masina be tumi wadde din wargoji gomu jiyadi yankobe ngu amadu kufa ardi
e kabaru majjum fa hanna keriden do goto e hono subabe to bankasa mu yidal du inde mudu inde e dokkudo sede wa ko mudum e no beedo yinbe mbarda musaw marbari firti hala makka e fulfulde
dans les environs de 16h les hommes armés sont venus
ko heede yamne sappo e jeegom be worbe jogibe kaptorde ngari be koliti besngul di wonde ko batu be jidi waddude e mabbe ko den be puddi fellude yimbe be wuro aranango be kurlingo be naati galle e galle ngam duppude be ko wayno butikaaji jawdi e rendinde worbe be fof ngam nawde ko don be jehi e wuro dimmongo be dendini worbe be be kebi nangude be wuro tatabango ko hono din warngoli be bayi be jaltidi e mabbe ben hina kabbi ko don be mbaribe kambe fof kono be marani be e der gure he be maroybe ko tiagal gure de fodde kilometre ji didi wala tati sanati e der lade de ayet goskele konu ko be non ngari ngam yilade den goskele wadi maybe hebabe e kadi wadi e mabbe heptinaabe
il est temps de corrompu être récupéré identifié
kedi den do goto e dokkudo sedo wa ko modom ma eno warngoji de gadiri e dedo gure tati di wala bankas du woni wuro jalosagu wuro desagu e wuro jamweli kongolidi musa umar bariya firside fulfulde di mbaylita madu sabe en denagu makko kanko dokkudo sedo wa ko to leader nigeria ton alan jabbido jogibe kaborde yinbe ndiwti hono jogibe kaborde mbieten ndiwti ki yinbe chapantaton en jeegom sane tawa e li cuudi didi julude chrétien wuro rubu diwal kaduna ele majom yinbe taton wuro ngodu mbarama non wonno wi hejabe lam ele diwangal e bi mabbe do fahan didon diwtabe joppitama de diwe ele di nigeria ana hewi e ko jogibe kabode tajobe lawi ngadata di bonandaji e ko nande mum to lead guinée ton altinere kengende mohammed bewaogi do woni horje jagor leydi kanko mo yewtidi e jendian kobe le majum mo noddi kala pelle politique et civil en leydi tawde e kaldal hakkunde mum en e lamu yela lamu fadde wo leydi guinée ana betto e jam jantore Mamadou Adama Diallo
mido hewtiti tun ba waddugo lewru ka der galluje leydi men ko men yi ton kon no jeya e kawe men hewti no keli ka tawata laamu ala laawi ala labutani ala ginena ben hino tampi fota wi horejo jagorbe Mohamed Beavogi nde yawtere do ko fi noddidugol yimbe pelle politique e yimbe societe civile e yawtere bayru e wi e makko e hore nde tampere hana ko ginena ben sonka fow hino hani jonindirde juude ginena ben heba polgal horejo jagorbe ben wo e hore labal e nundal e inde lando laamu hakkunde ngun himo nodditi bibbe gine ben fow mo kala yo aru hollamijo mum himo holnibe fedde CDAO Union Africaine e fedde ONU sedi toto fi kala ko yowta ton e haqiqa yo gollitire andintinen woni lebbi hewdi pelle politique go e fedde societe civile FNDC hino nodda laamu ngun yobe wadu kawrital be fewjo dano laamu hakkunde wu nabirte ha joni be famotirali ko dum wadi si fedde FNDC hino nodditi seppo e alkamisa noga e tati lewru jega buru ujune didi e noga e didi Mamadou Adama Diallo Konakri RFI
do leader Senegal hore be lundibe laamu taton nangabe yontere jabbine de e majireji kolla masariya altinere kengin sariya leader Senegal yamiri be do taton keddo e juude be choke e fa nyawar mabbe wada e leya nde yontere jantore Ibrahima Nyanga
Ahmed Aidara de Cefal e Mam Jara Fam kambe tata fof non procureur jo yamiri ne be nawete kaso ha be mbaawa nyaawede be tuuma non ko jeede e dental mo ala yamirore nuddude fitna ha sabi bonandeji de Cefal e Mam Jara Fam kambe dido député be non mabe nyaawé nyene alal bare nogas e didi lewru nu gonnen du to suudu nyaawir dundu mo Dakar Ahmed Aidara lamido lamorgo geje wayi ma nyaawé nyene aljumare nogas e nayi to suudu nyaawir dundu mo geje way ko buri temedere sukabe non jagganoma e seppongo wonbe hen procureur yamiri yobe ngoppite heddibbe mabbe nyaawe nyane alarbare nogas e didi to suudu nyaawir dundu mo Dakar Ahmed Aidara de Cefal e Mam Jara Fam kambe tato fof non be nawama to suudu dumbirdu mo diwan Sebi Kotan Ibrahima Nyada Dakar RFI
eli nde yontere fahan do lir Senegal do kanbe lundibe laamu leydi ndi e be noddi du kawrite fahan tan hollude salaire mabbe e ko tawa doggol mabbe du won derewol mabbe de ngulbe moba e mudum e subangoji député en ko sala do e leydi Senegal député ndu hono anden subangoji mum en ngadan chapantate go darotondu to leydi Guinée Bissau ton altinere kengen selli yemiror hokkama konun ko be sediawo iwrube e leyde nayya Nigeria Senegal Kudwar e Sierra Leone pudda golle hore wa ko mabbe tottama general Al Hassan Mohamed Grema jeyado leader Nigeria be ndokkama hono hitande den hitandu ana wawi hedintinede imade gonol mabbe ton to Guinée Bissau yo wallude en denago nuyle lammu Guinée Bissau to leader Kenya ton hono horebe leede funnange Afrika mbati altinere kengen Nairobi lamor leedi imade majum yo dadude dabadi kertadi fa denago hemte funnange Congo Kinshasa ton to piande ngude hakkune murtum en 23 e lamu Congo e jonte garoje de be jamiri jo inde gomu konun kobe en nabetebe tomo to leader France ton hono yinbe hanube tawede e lesuru député en leedi ndi andama hankasan pelle de an gondi e lalilala no jo inata gube fa tawé an bawi goldinde e leedi usudu député en leedi France jantore Cherno Musaba
ciagal subagol sardian kobe ben ko wadugol mojobe hakkunde mabbe feewndi won woowiri non kono mojobere den duudiri wo be hebirta dole ka wotugol sariaji won jaltudi wote den holliri non ko fedde Marine Le Pen de woni feewndo do fedde lundinde urnde marde sardian ko si kawti te pelle politique wadaade ka subungoji fejjudi limaka ko du wadi si Jean-Luc Mélenchon holli hanki mo fala yo pelle politique onyote kanano yo jugito mojobere mabbe den ka assemblée sibe wadi dun ko kambe wonata hore pelle lundide ka suudu sardianko kono jabatu nde yewtere makko tongaki ka sengo fedde socialiste ardi donde on Valérie Rabo holli onanande ngi bore dum ka sengo Europe écologie les verts e ka fedde parti communiste français kambe kadi be holli hina dum haldano fedde kala wadai mojobere mu ka assemblée nationale e wi mabbe wonugol hore pelle lundide ka suudu sardianko do wundi e nafaji buyi e der din ko halfinegol saldu jawle leydi din ma wongol cukko horejo suudu sardianko dum si hina harabe kanano hebu portale de balde dengebe wonanay Marine Le Pen e sardianko be makko Cherno Moussa Ba Paris RFI
ajarama Cherno Moussa Ba on jaram onon du hidibe RFI fulfulde jokke hedade enen dewe sedatan jokitaade ko hedde kabaruji di